Yahaya surawol sappande didi.
Nyalde alal ila subaka diga nyure e hori Maryama iwoydo Magdala yahi yenande den. Tawi hayrende dum mabbiri yenande den tallitama diga dammugal yenande den. Se o doggi o yahi to Simon Petrus e on don tokkudo Yesu mo Yesu yidi na sedda o wi'ibe. Be koshi bandu Yesu diga der yenande min anda to be desimo. Sei Petrus e on don mo Yesu buri duki be jahi yenande den. Be hudido e be dogga amma on don mo Yesu buri duki buri Petrus doggudu o artimo yottaki yenande den. O turi o yurni yenande den o yi gudede dun tarirno bandu Yesu amma o nattai. Sei Simon Petrus tokkirdo mo gada yotti natti yenande den. O yi gude den e desi don e lefol gol dun tarani hore Yesu. Lefol gol e hakkiti e gude den kangol tan e gol taggi. Sei on don mo Yesu buri duki artudo yottaki yenande den. Kanko ma o natti o yi ani gite makko
o jabi Yesu ummake daga mayde.
Ha joni be pamay ayare binde dole Yesu ummo diga mayde. Sei tokkube Yesu ben shoyi gure mabbe. Maryama e dari yasi yenande den e woya e mo der woyuki sei o turi o yurni yenande den. O yi malaika en dido e be borni kolte daneje e be jodi to bandu Yesu fukkino denno. Goto e jodi to hore Yesu wondono. Goto bo e jodi to koyde makko gondono. Be jami Maryama on be bi'i gandume boyata
o wi'ibe be koshi bandu mo dibbo an mi anda to be desimo.
Sei o yeji o yi Yesu e dari don amma o anditaay du Yesu. Yesu jami mo wi'i gandume boyata moy dabbitata Maryama e nyuma dum pamano ngesa kan gannon o wi'imo mo dibbo to an hoshimo wi an to desudamo mi yahay mi hoshamo.
Yesu wi'imo Maryama.
So o wailiti o rarimo o wi der Ibraniyan kore rabboni ma ana majju woni modibbo. Yeso wi imo ta jogayan gam mi jengaay to nyaako am mo dow taw amma so ato bandiraabe am bi'aabe mi jengaay to nyaako an nyaako modon Alla an Alla modon. Sei Maryama jiwoydo Magdala yahi to tokkube Yesu wi'ibe mi yi Yesu. Sei o diwitanibe ko o wi imo dun nyalde alal denange hiri tokkube Yesu kawriti be mabbi dammugal gan e be kula ardibe Yahudan koen. Don e don Yesu wangi dari shaka mabbe ri'i e mi selmino jam wonda e modon gada o wi'i non o hollibe juude makko e beshe makko. Sei tokkube mo nani beldum na seddande be ngi'imo. Yesu fudditi wi'i jam wonda e modon nonno nyaako mo dow liliriyan non mimma e mi lila on. Nde o wi'i non sei o fufi dow mabbe o wi'ibe jabe ruhu Alla to on jafanake yimbe hakke be jafanama to bo on jafanaki be be jafanaka. Goto nder tokkube Yesu bi'eteedo Toma donma e mo wi'e shiwtaado o wonda e mabbe sharel ko Yesu wari. Sei tokkube Yesu horibe bi'imo min gi'i Yesu amma Toma wi'ibe sei to mi yi'i julode juude makko to o fiyana kusaje den mi wada hondu an der julode den den mi wada jungu an der yulnde beshe makko to o yuwira labbo to na non mi jabata ko bidon. Yontore go gada majjun tokkube Yesu e der wuro gon kadin Toma ma e wondi e mabbe ko nde be mabbi dammude don e don Yesu wangi dari hakkunde mabbe wi'i jam wonda e modon. Sei o wi'i Toma ra juude an wadu hondu maada der julode den fortu jungo maada ngadango der yulnde beshe an al waduki seko hola. Sei Toma wi'imo jomiraw an Alla an.
Yesu wi'imo
a holiyan gan ay iyan be barkidinaabe yimbe be ngi'ayyan hu enon be kolake an. Yesu wadi ko haydini fere fere duddu Yesu tokkube mo dum winda ka der derewon gool amma dun dum winda gan kolodo Yesu woni Almasihu biddo Alla den lawol holakimo kebo yonki kiri ata barka inde makko.